beats go crazy.
Chile One, Podcast J Moore.
Mindflavor.com.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo ziona, pepa zaka figati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwenye. So chabi. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sori. Dimo ni 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 na ne, niwe chabe ule, umusha sumani chile. That's not my problem, yoni kani ya kosa ni fakemu. Dimo ni ni ni, niziwa ndala mazanga si zambili. Musa ni kontolo, lakini kukole walisiye ni kole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, ngati ni kusamba mukazi nkana jini. Bepa wambo sama na vovala vali bebango posita. Wambo ziona, bewa zaka vikati zaka ona. So chabe, so chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kachani moba, piwa na msina singoli osoba. Senenga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape, senike ya ringa ono wakame. Nineke ni amake, musta ni meke. Better fully to minko, so chabe. Nani kunipasa zina na bingo, ya isi ningabe.
Na filimba ni fuaka na tre wafuanka pwe batishaka na ke alemone kashana lende la pe wafuna ni kafisie batishaka leke dasuna ni kondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause ni kachosa iza endo lila konse when God says yes kulibeanga chite reverse it might take me 5 years cause patience is the key to success ukama ndine chakora nishina iwe kama ndine hule nishina iwe gandine kawala la sinichila iwe ndiye mweni nini sinichitila iwe
suma niseke sana senina kukonde unambo nitinki sana nkani ya malavu mukazi nkaraji pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa bambo ziona pepa zaka fikati zaka una so chabi so chabi
so chabi.
So chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so chabe,
so chabe,
so chabe,
so chabe, so chabe ndiye mweni.
For the 4G music.